bafika bafana ngoma yami so bafika bafana ngoma yami so bashaya bafana ngoma yami so bashaya bafana so bafika ngengoma ngibahlule Zobashaya, zobafika ngengoma, ngibahlule, zobashaya. Awu zobashaya, awu zobashaya bafana,
awu zobashaya,
awu zobashaya bafana,
awu
zobashaya.
Awu zobashaya,
awu zobashaya,
zobashaya,
zobashaya.